for the Lord to just hide them under the shadow of his wings. So that's what we are singing today. Lord, just hide us under your shadow. Usimamishe juu ya neno lako, Yesu. Kuka katika jina la Yesu. Kuka katika jina la Yesu. Ore kaba baba baba boshe kayara mande. Ore kayara boshe kaya. Kuka katika jina la Yesu. We command you.
Unimarishe juu ya neno lako.